Abale, lero tikufuna kuona zachikondi cha Mulungu kwa ife anthu onse a dziko lapansi. Mvetserani bwino nthano iyi. Abwenzi, kodi muli nalo bukhu la chithunzi pamaso panu? Ngati mwakonzeka, tiyeni tiyambe kukumbukirani pamene mumva. Bandakulani tsamba linalo mbukhu lanu la chithunzi. Tsopano mvetserani bwino pamene mukuyang'ana pa zithunzizo. Chithunzi 1. Chisanakhale chilengedwe. Pachiyambi panalibe wanthu, nyama, nyanja, mitengo, dzuwa kapena zinthu zina. Panali mdima ndipo panalibe chilichonse. Panali Mulungu yekha pa nthawi imeneyo. Mulungu anayankhula ndipo zonse zimene zili pa dziko zinalengedwa ndi Iye, mwachitsanzo dzuwa, mwezi, thambo ndi dziko lapansi.